yasebunyameni sikhona inkwenkwezi noba ngafa lamafu ndiyaphumelanga nditsho nasebusuku ndiyafunga inyanga ekhanyezi
Yeah, for me.